yande joni hettere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde koto jagñalle e moɗon sumana amadou jangganta habaruji ɗi e nder koye habaruji ɗi hannde ni en kalando fila ndenagu nder sahel hippitere waɗi ton e ndam bamako ley leydi mali nonni fawara jondu kondan e dow fila ko darto eno cuɓaki kañum e ko moƴƴina dow talki muɗum ɗum woni ko yimɓe ɓe gala dow laamu ne wi dowmum yewtere men pinno hannde en kalan dow filla hirsoɓe e dow cuccukaji nder wuuro ñameɗo ena nokkuje ko watta joyi kañum woni ko laamu leydi yiiti dow muɗum koto jam woni e moɗon nonni faar joni ni ministre kawjiɗo filla ko darto ndenago leydi meɗen Niger e ley ñalaɗe ɗon a mbiyen balɗe ƴaɓɓiɗe ena wonno ko waɗi jahangal yaade nder région mo tilabiri gam batte yuide soogeji gonɗo hawji leydi ɓen enda ɗum waddi ko faar joni kalla mutari yaade yimɓe goldiɓɓe ɓuuri fu ɓattaden to enɗan walam nokkutoɓe jeeɓe joyi sogeyi leydi Niger wonɓe ne sirio fa yaa to enɗan Mali dow inde hono jahaga mbitegal minisma caggal mundu fa hannde ni kanko ministre enɗa o yew yoyi sogeyi leydi Niger gonɗo sigili to enɗa fa no wooɗi gam batte Allah e fawara joni notade wakkati fu mo ndenagu harka muɗum ummi ɓe inditirama de konda dongo nani ko Oumar Hamma haal dow majjum caggal ko Moussa Hassan waddani e habaru o
yeru no habaru on min keɓiri o to soogeji wakkati no min nodduno fedde habaru nde leydi France fedde soogeji heyre joƴƴinama witende dongo nde fedde du wondana e soogeji hemre capanɗo nayi e joyo kamɓe kaɓorɗe bonɗe gandurwidan e ɓiɓɓe bonɓe ƴoɓe Mali ministre Kalla Moutari wakkati wonno no halda e nde fedde soogeji witende dongo o wi no tirsino ɓe keɓa jalorgal e durwidol e ɓiɗɗan bonɗaku nder nokkuje ɗen du heɓa nde fedde heɓa jalorgal waɗi ko gomnanti watti guineji gollitirɗi keƴuɗi e durwidol e ɓiɓɓe bonɓe ɓe miɗen miccitina himɓe du nokkure hettunde kerol e leydi Mali andi kippitanɗe kewɗe e waru waru ko ɓiɓɓe bonɓe goni no gaɗa ɗum saabi ko fedde leyɗe duniyaru witende oni laasibi farsaɓɓide leydi Niger illu nder lewru février duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom kippitanɗe capanɗe tati e nayi woni ko waɗa mawde wittinde de gomnanti ɓeydi dow wakkati kokkanoɗo lebbi tati doraabi renude leydi ndi le département ji kewɗi nder région Tillaberi e région Tawa Badangal e leydi Mali
non wontiri hara fillo ndenagu nder sahel on fa hannden to enɗan Mali hippitande gon waɗama jonka keña alal noonni to wiyete Kangaba Kangaba odu konda nokku noon laatiɗo to himɓe jahata no beltoo ɗum du kondan werɓe ɓuuri yahat to enɗan jaɓle tubakoɓe hen ɗum ɗu waddi ko faar joni ni ko ɗum ƴeewa caggal hippitande ko waɗi himɓe ɗiɗon woni ko maayi ɗum wona ko haala kikiiɗe keña kano won ɗum yehi ɗum ɓeydoyke sabu yimɓe ɗiɗon woɓɓe gollonoɓe fedde wiyetede union européenne maayi ton endan goto neɗɗo Mali noon goto neɗɗo Portugal caggal mum du konda ni faware joni ni hono bandiraɓe meɗen to enɗa radio tamani tawaɓe kañum e ami minen fu min gotum kañum woni ko sigli en heɓani en du konda ni habaru o wodde wodde ɗum waddi ko fande Alassane Kouzi Mahamadou yehi hawroy habaruji ɗi endan bandiraɓe men firti fulfulde
yimɓe nayo jogiiɓe kaɓorɗe gari dow motoje ɓe gardi du looregom ɓe kippiti hoɗorde Kangaba yande nayi lasara arande min milana bandiji gom ni gari fateta himɓe ja bomɓe gari ɗum woni haalaji ɗi ministre kawjiɗo filla domol himɓe leydi Mali wii pelle soogeji kawjiɗi domol himɓe leydi Mali looreji soogeji fedde leyɗe duniyaru e soogeji leydi France tawaɗi Mali dow ko yaawi gari pilkiti nokkure ɗen hélicoptere gon du wattama ton dowgam walliraɓe hanono tawaɓe nder cakantaraje ɗen ɓe yeeso en ɗum waɗi kaaliri nder warɓe kippiti nokkure de nayo bara ɗiɗo doggi dilli amma iɓe ɗon iɓe tefe hanono salifu tarware ministre o wi'iri ɗum polisiɓe jeetato nawni nder piɗo ɗirolgol himɓe ɗiɗo maayi golloɓe nder hôtel o ɗiɗo e warɓe hoɗi nder makko ɗiɗo gon jabe nawni
caggal mum duminen andina on ni himɓe ɓen hokkama nden ene kayni soogeji kaɓɓini won to ene waɗa lohago ngol enɗan ɓe kirtu hen ɓe kiri hen hanke ɓe loho eɓe daara himɓe bomɓe warɓe hippiti nokkure nden ɗum ni wawi caggal majjum du konda général Salifu Traoré ministre leydi Mali kawjiɗo fillo ndenagu leydi e ɓiɓɓe leydi o haali filla majjum hono ni enɗan
Nous avons été alertés vers 16h.
Yande nay lasara min nani wi a jabe no don no pelle der no kure de do ko yawi sogeji gada gari do wakati di garno sai wombe no pelle ben natowi le bamle de ciudi e tefi nangude no kure de dundu wadi juju kawjido fille kite bombe wari do kan he himbe mu der wakati mo kaldam he modon o ibe fellodirde min kebi min burtini ko watta himbe laso tawabe der hotel o himbe dido mayi dido nawni der mabbe sogeru gom kandu nawnaki bombe ben burtinama der ciudi ni ibe tefede der maybe ben goto no bi leydi gabon kebudo dereji bi leydaku faransi oto andaka to jea amma idun hettefude to o wawa jeede
ki se trouve encore n'est pas encore descendu
ase hecci kenyan sappo le region woni waddi to enda an hon le leydi region agade sogeji on jiluto di yi wakati nokkuje nokkuje do filande nagu hara ciro zerin kilo chapande je agadez do lawol dirku ka en woni ko wado e fiyande malfa do be pelli e do mobile gongel no juwi har libi no war agadez warde don do konna ko dum wadi hono awjo mobile on enda yabere hennimo o mayi le mota kan enda no tawadu konna ni jeyda do makko goto nani ko haali wakati ko landano
aran semdine kamal
nyande asamino le yamde go onyaloma e gartuke mabbe do lawr sogeji kawjidi filande nagu no ngatti me toli jabbi be kiloji chapande tati dollar loreji tati di dutta jabbada wana posta sogeji no le chelol nyambe nat be pella loreji gon yeso gon igada di nani fungota amaji dari kato du so itori bawo ndaw jo makko on wuti doggi sogeji di tokki no pella denno be daro be fu wakati nyambe darano minji ko doggudo fella yabere hore ko maydo hoja hakkiloji sogeji den fu be nangana na ibe pinchito lor makka dum fudu be jay hunde fulle makka taydo ne dum be bari o wadai fu gacce bale lor suma yare dum o wadino lore o sonni o so iti mine min amana na lamu rena bibbe leji wana warabe wodi do minji dana kite makko wadi
muna so afu do mana hakkinci
studio kalangu haw non ene kay noddi horejo garde en wambe to enda region agadez horebe garde be du konda o hali o wi hakika habar kalaado en nan gonga non enda dum wadi to enda sabutebe kebina habaru yede ke nyimbe gonno garno jogi kaborde bonde no goni mobilaji warde don sabi ko kambe du konda ni den ene kay be kakkile majjun sanne chagal majjun do wi sallawde himbe enda heedi bar chirzerni be enda soge dimbe peldi mota kadu e pellena naka koyde mudum kano yaberi hebi hono chauffeur on enda dum won awjo moto on neddo leedi chad non enda neddo chad nene ne kay du konda ni o mayi du konda yerno kanko rejo on haliri noni e do filla moƴƴin tingol e wattugol hono fawarjon laabi kesi filla cuɓaaki nder leydi Niger ko waɗano ñalaaɗe ñannden ɗeeɗa ko député ɓe hembre e capan tato e joyon kamon ko yardu wiɗum ndennene kay nani ko fawarjo ni parti ɗi ngala e laamu kay ndo haali e do filla ko laamu leydi e kañu e député ɓe ngaɗi e do filla ko dartu cuɓaaki ki annda Alhassan intini kar hoorejo noon laatiɗo kaalodo inde FRDDR hawrinde parti ɗi ngala dow laamu wakkati mo Alhassan Kusi ƴami mo
Vous savez
oda andi ko fedde hawjinde cuɓaaki witende seni gollore wakkati fu il wakkati no cuɓaaki ngadanoki der duubu jinaa ɗiɗi e sappo e go'o king mi muyi gollidol e nde fedde amma saɗorma on woni filla naatoɓe le fedde nde kan woni ɗume nde hannde nimɓe ɓe tokkayi wonɓe e laamu ɓen ɓe ngalana du ɓe ngala e laamu ɓen ittama ɗon tawi du himɓe jeɗɗoma himɓe sappo wiyaɓa naata nder fedde nde laamu kan suɓoto ɗum misal ministère hawjinde nder reedu leydi maane hoorejo leydi on sako cuɓaaki kin ki waɗan no woɗirnaki watta Mamadou Issoufou kan woni koƴo hoorejo ardiɗo fedde o hooƴan niɗɗo aadilijo jottino aadi to fedde seni nde ngam Mamadou Issoufou kan woni cuɓotoɗo on ɗo sako neɗɗo on neɗɗo lobbo noon jom ɓernde lobbere maane neɗɗo noon gaɗo jonde e hoore mum ɗum niɓɓe gon ƴamodira
indépendant
caggal majjum menen andani hoorejo leydi Niger Issou Mahamadou hoƴƴi laawol ngam batte e guinde cuɓaaki ko députéejo kannoɗo suɓe nder région enɗa mo maradi ɗum waddini ko fawarjo ndu konnanni e guinol ngol enɗan himɓe lumana africa wamɓe to enɗan maradi kay ndu konnan keɓi ko kaali dow majjum Mahamman Salissou goto e maɓɓe mbiyeteɗo léger kañum ndu konnan haali o haalni ndu konnan bandimen hono mbiyeteɗo Mohamed Mamma elum to enɗan maradi dow filla ko ɓe jii har filla e guinol ngol
ina yamai aka aika man dosi daga
mi da donya mai ko mi lilda dereji kiryaki cubaki yude maradi mi yahi mi resoyi dereji am mi yobi cede biade nato cubaki fu yobade mi resa nadina gan cubaki gidaki wade do maradi der milo am wala ko huddi sai ni yade cubaki amma kas sai min nani wi amu cubaki kin suttinama ko wombe laamu be gonno gada no alamu hullude himbe leydi ko be killaka e laabi laamu leydi didabel ko min gi der mu woni be kulan nino yade cubaki kin gan ibe andi ko be kebata goddum der leydi maradi ibe andi du ko de Allah jabi minen kebata gan himbe maradi kebi sadormaji kewdi dalila laamu mabbe
da wanda ake yi musu a yansu
dun waddi ko faaru yon bandimi ondani Muhammadu Mamman to andani maradi o yeyi o noddi himbe partiji gon e laamu e mbiyetede PNDS tare kañum e faware jondu kondam be jigondir e MNS de Nasara kano won ben don kala e hunde fu e do majjum seeni ngaren e do filla ko darto fijoji pirto balli ko darto hono meyna be buray dubi sappo e jeddi yaano be ton endante foygol hono coupe mort mo afrique gabon ko dubi nade sappo e jeddi wadobe du kondani golla lobbal sabbe laata ken nayabo e le afrique do henda be kebi lawol du kondam en je hirto be gada latol bal ngattengol le kerol duniyaru be buray dubi sappo e jeddi ko watte ton endan den ne kay du kondani e le hitan deda ciagal majjum du kondani ni hono faware jon kambe meena wotube ni kay wonno yaado inde le niger fotode fijoji ngarte do inde leede kaloje dengal francir ton enda ni cote d'ivoire noga go yaade chapantat leur dartondu enda wakati mo kalte o toy wonto be tawa kambe hon latobe meena be enda refle sigila mabbe ekitagol mabbe sumayle ciamugo kanyum woni ekitobe nani ko haali
ces enfants ont accumulé beaucoup de retard
sukabe be ke bay jangi sanne amma min durwon ko watta be janga be kewto be to sukabe sappo e jeegom be du keba nata tewtoru wado tendu laso e tati lewru du mi accam be jaha wuroji mabbe gam be keba be gi asarobe mabbe laso e jeddi lewru du be garta min puddita ekkintinol gol min ballam be du be ciryo tewtewru berve e bako tijo francophonie wado tengugo awratana sukabe fotorbe be dubi en gade laso leedi meden holake sukabe be jaha do inde mayri miden koliibe amma funi no hani e keba ekkintinul gasumul gam beedude sembe mabbe denne no hani himbe durwana
ni sere une très bonne chose
har filla hande ko darto yewtere men pindino min kalam filla hono hirsobe do cuccukaji der gallu nyemen don won hirsobe dabaji tewuji chonete noni don waddi ko faware jondu konda ni e faande hono sarusi kawji do filla ko darto hono durngol hawtade e police en gadi den ne kay natere e majjum gam batte jeewede yitude no kuje den enda be jitani ben don no kuje joy ben don du konda no himbe no lati be ko yita du hono be kollo am den ne kay ni lam do be nangama directeur kawji do filla elevage mo nyemen don won durngo mo nyemen sani gambo nani ko hali e do filla majjum yaade bandimi Habibu Garba
c'est de contrôler les abattages
hana kena jewe der no kuje fu to kirsol e cuccuka wona no wade le ladde don to wana lay to hisete to wite abattoir mo gam kale on mane mo tonde bion gander nyame no kuje didi mawde den tan wodi to hirsete don do tan hokka lawol da munci hirse dundu baka no kuje didi den wala he no ku fu to da munci hirsa fu le cuccuka dum ne wadi ko min burti e wadde dewtinaki do majjum fa heba min nanga wambe na wada iri majum kolati ni wodi ko do rimanta farcellal bibbe adamabe min kebana dabbaji chapande nay e didi ko hirsa le cuccuka bandiko kettudo mondo ko min nangi dun dabbaji chapande joy e ko deki woni ko hirsa le cuccuka himbe bendo no tawa le juude policeji wodi du labi kite no tokete fa heba be njare yeso porkire lady gam minen to labi kite amin nonno neddo fu kirsudo ba le cuccuka kwana le hirsirta maunde to wite abattoir nom le labi sariya durgol jomun hanana nange e jukke ujunaji sappo yade ujunaji laso dum wadi ko min ko ji lawol alla e bawdi amin de min godi de fa min gada jewtinaki nangol wombe no kirsa dabaji le cuccuka kwana der kirsirta gomnati de heba min kisina himbe gallure nyame be e nyamde iri tewuji jabadi kirsetedi le cuccuka bodo andi tew fu wana le hirsirde to wite abattoir no hirsa witinaire en yewtinta ko dum kano e nyamul mudu neddo no heba nyaawuji kewdi kawon do jinol kolati kawoni ko hepte wakati fu e kirsol dabaji le abattoir mo nyamay on no wodi na wallaji kewdi baka doiru wala hem e nyamul irte wuji de de ngatta dande e nimbe gallure de jii kirsol gattengo le cuccuka kwana le abattoir non be andina
les services vétérinaires.
dow ɗum wonko habarimi e fulfulde tili. Assalamu aleykum mbaalante jam waali.